Posa umeweka dora au vibuku buku tanunulia nyanya na kukuchora kisha uondoke mikono mitupu sumo na dadangu venya menona mrembo na tena msupu sokuwa mwangalifu mina kuonya mina kukanya we utapo mchezea dada yangu utapata tabu kwani dada yangu sio changu ni mstarabu Atapotu kwa chozi shingo yako alali yangu Kwanza kwetu tuataka dora Bugatti felali na siyo corolla So na kukanya
Kwa hiyo naomba concentrate
Naomba concentrate
Naomba concentrate chimeji
Naomba concentrate
Oh naomba concentrate
Naomba concentrate
Naposema nawe naomba concentrate chimeji
Naomba concentrate
I'm very serious. Sinona talking yangalia usoni. I'm very serious. Na mapenzi shamwekaga moyoni. Leo akitaka njenje kesho akitaka rege mie twende adeke ajiache abembe hapa kapata zali la mtende ah we advertise shopping na mpeleka chague kila size mapenzi yako hapa and she realize she smiles every time now she look amazing look at her we very serious sinona hata ukiniangalia usoni Sometimes nangia jikuni Weekend ye yuko home minenda sokuni
Kutapu mchezea dada yangu utapata tabu Kwani dada yangu siyo changu ni mstarabu Ataputu kwa chozi shingo yako alali yangu Kwanza kwetu tuataka dora Bugatti felali na siyo corolla So na kukanya
Kwa hiyo naomba concentrate
Naomba concentrate
Naomba concentrate chimedi
Naomba concentrate
Oh, naomba concentrate